dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo mugenzi wacu Eric bagira ubusa ukorera mu Rwanda
mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro murumva Eric bagira ubusa basuhuriza ikigali mu Rwanda ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kiribanda kuri gahunda ya ndi umunyarwanda ni gahunda yatangijwe ku mugaragaro n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame mu mwaka wa 2013 Ndi umunyarwanda kwisobanurwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda ni gahunda igambiriye gusobanura amateka mabi yaranze u Rwanda akarugeza kuri genocide yakorewe abatutsi kandi butifuza ko byasubira ukundi uko bayisobanura bagamije ko nta munyarwanda wagombye kuba yibona mu ndorerwamo y'amoko bavuga ko yasobanuwe nabi n'umukoroni akageza aho habyaye amahano ya genocide kuviga gahunda ya ndi umunyarwanda yatangira hakunze kubaho ibiganiro ku bantu bahujwe n'umurimo runaka Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge mu Rwanda ivuga ko iyi gahunda ya ndi umunyarwanda yatumye abanyarwanda barushaho guterwa ishema no kwitwa abanyarwanda kuruta kuba umwe yakwibona mu ndorerwamo yagatwaga hutu na gatutsi kuri inshuro ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa karindwi 2018 Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge mu Rwanda yahisemo guhura n'abayobozi b'amakoperative atwara abagenzi mu mujyi wa Kigali ndetse n'abanyamuryango bayo makoperative barimo abashoferi Mu biganiro bagiranye kuri ndi umunyarwanda komisiyo y'igihugu y'umwe n'ubwiyunge irabafata nk'abantu bashobora kuyifasha gucengeza ndi umunyarwanda babanje kwiheraho kuko ngo bahura n'abantu benshi
icyo mwisabira mana inganzo yanjye uyigorore
Ubushakashatsi ku bumwe n'ubwiyunge bwakozwe na komisiyo y'umwe n'ubwiyunge bukajya habona mu 2016 buvuga ko abanyarwanda bari kuri 92% n'ibice 5% bageze ku bumwe n'ubwiyunge iyo raporo ivuga ko abanyarwanda babanye mu mahoro n'ubworoherane nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ni raporo tutagaruka uko yakabaye ariko mu mirongo yayo migari ivuga ko byibura 95% batewe ishema no kwitwa abanyarwanda 97% kandi nabo bemeza muri iyo raporo ko ubwiyunge bwongereye imibanire 83% nabo bemeza ko bakoze genocide kandi bariyunze nubwo biruko ubwo bushakashatsi bwa komisiyo y'umwe n'ubwiyunge bugaragaza ko abanyarwanda bagera kuri 22% bashobora gukora genocide babonye urwaho hari kandi 27.9% bakibona mu ndorerwamo y'amoko abandi 25% baracyarangwa n'amacakubiri n'ingengabitekerezo ya genocide
Izere ko itazongera maze nibwirira abanyarwanda nidusubiza amasino ndabona ateye isoni n'umubabaro ndabona y'ubuzima n'igirukije
muri iki kiganiro turumva bahuriye mu ishyirahamwe ryo gutwara abagenzi mu modoka RFTC mu mujyi wa Kigali Turabana kandi na komisiyo y'igihugu y'umwe n'ubwiyunge isobanura byinshi kuri ndi umunyarwanda. Aha dutangiranye na bwana Fidele Ndayisaba umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'umwe n'ubwiyunge abwira abakoperative zo gutwara abagenzi mu modoka igisobanura ha gahunda ya ndi umunyarwanda.
Okay.
bwana ndayisaba gakomeza abwira bibumbiye muri cooperative zo gutwara abagenzi mu mugi wa Kigali ko ndo umunyarwanda ari urukingo rw'amacakubiri
n'atwerekisho babakisha ko urukingo hato urwaye fatwa kuri barako aho twakomeye twarahaga kuba twakomeye cyane kandi kuba urukiko rurakomeza ariko urukiko rugenewe yambatse cyo sahaga mu rukiko iyo barukopeye rugenewe kuvuga kwiyitse cyo kugera ahantu hose amacakubiri yawe ahandi kubiro ntacyo yakomeye kuko iba yatanze ariko iyo ashobora kukomereza bishobora gutuka hanze bakaza kukomeretsa kugira ngo wishyire utatuka hanze mu kinyarwanda n'amahoresha iyo nyabarabaranda cyangwa bakazagira ngo wishyire gituka hanze unakoresha nta koresha n'ingabo n'umunyarwanda n'ingabo n'urukiko rukaba n'ingabo niyo mbwira nzakoresha urukiko rurakomeye ruturuka mo imbere mu bikorwa by'imbere mu maraso yawe iyo turatekereje amaraso n'icyashaka kuzuzwa 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 mu maraso ariko noneho ibyo bikorwa byaba bituruka hanze biragushyira hejuru amacakubiri hafi rero ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi ni umunyarwanda n'umunyarwanda bikagufasha guca ya gikorwa icyo ari cyo cyose kuko kubera kandi twarize ko twarabishyize cyo dutekereje twarabyigisha biradukomereza hari ibisigisi icyo ari cyo cyose baratwigomba uzi yuko mu byo batekereje mu banyarwanda uzi ko batekereje ko uko muri aha hantu cyangwa muri aha hantu cyangwa muri aha hantu uzi n'ingaruka byakuze ukeneye rero ikigufasha cya iyo mikoro z'ibuze hari imvura n'agahinda yaguze ukeneye ikigufasha cy'ubuyobozi ikigufasha kimwoshye mu mubiri hariya warababaye urashya kubera ko hari ubu bwishingizi wagize ngo ugire ishyamba kubera gukoresha jenoside mu gihe cyo kubaho ni umunyarwanda uriyinjira mu mutima wawe ukayigendana biragufasha kuko iyo migozi ikuzirika kuva muri aya mateka kandi yihengereje ikindi kintu gikomeye biragufasha kwirinda kwizerana hagati yawe n'uyu muturage biragufasha koroherana n'uyu mugenzi wawe mwiza mbere yo kubona mu buryo bw'ubutunzi umubona n'igice niba ari umukobwa yari mugenzi wawe niba ari umushoferi mugenzi wawe umubona ko umwana ko wawe mugenzi wawe ukandikira ubone yuko ubona yuko ushobora kugutabara ushobora kugufasha aho kukubona ko ikibazo umubona n'igice biragufasha n'umunyarwanda iragufasha gutsinda mu gihe ukwikije ushobora kwikiga runaka ahubwo ujya kugutera imbaraga zo gukora.
Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bwana Fidele Ndayisaba yanibukije ko ndi umunyarwanda ari igihango hagati y'abanyarwanda.
Ndi umunyarwanda rero ni igihango hagati yacu abanyarwanda, hagati yacu intara, hagati yacu igihugu, kandi ni igihango hagati yacu n'u Rwanda. U Rwanda kuri twe tugereranyije n'abana ni ishyaka. Abana twaba dukora mu Rwanda. Igihango kugirana hagati ya Rwanda igihango kugirana n'u Rwanda mu kirimo kandi iyo komisi ni yageze hino
amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika aho turebera hamwe ibya gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Maze kumva uko ubutegetsi busobanuriye iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda ku batwara abagenzi mu modoka mu mujyi wa Kigali, negereye bamwe mu bagize ayo makoperative yo gutwara abagenzi. Uyu namusabye kubanza kwibwira abadukurikiye.
Banyita Dusemani Zayi, ndi umushoferi ntwara abagenzi muri rusange muri RFTC ariko iri Jali Holding.
Ikiganiro Ndi Umunyarwanda n'ubwa kangwe warucyumviseho.
Ikiganiro Ndi Umunyarwanda cyagiye gice ku maradiyo nkakikurikirana, ubundi nkakinkabona Ndi Umunyarwanda ku bicuruzwa nk'amabombo, nkabona no ku mashusho nyine aho bagenda bamanika ku makarita hirya no hino ku muhanda, niho najyaga mbona Ndi Umunyarwanda nyine byanditse.
Muri wowe ugasigara n'iki rero?
Iyo mbonye Ndi Umunyarwanda, icyo numva ko Ndi Umunyarwanda, turi mu gihugu cy'u Rwanda, nkubona ko ari ukwamaza ko Ndi Umunyarwanda, nkumva ko nanjye Ndi Umunyarwanda, gusa ariko nkabibona ko ari uburyo bwo kwiyumva ko umuntu ari Umunyarwanda, ari nk'uburyo bwo gusakaza ko umuntu agomba kumva ko ari Umunyarwanda mu gihugu cye, mbese nuko nayibonaga. Iyo wabonaga Ndi Umunyarwanda, nk'Umunyarwanda ubisomye numvaga ko yahita yiyumvamo iryo jambo mu mutima we, ati ndi Umunyarwanda.
Tujye ku kiganiro.
Ya, ikiganiro cyo ni cyiza, kubera ko abatuganirije basobanukiwe neza inkomoko y'Umunyarwanda, n'Umunyarwanda uko yabayeho mbere y'uko abazungu babaho, umuryango nyarwanda uburyo wari wubatse mbere y'aho abazungu baza, ugizwe n'amako y'amanyarwanda ubu dufite abasinga, abasindi, abazigaba, abacyaba n'ibindi byose nk'uko abantu babizi babidusobanuriye neza, ko kandi koko ayo moko arabizi ko asanzweho mu miryango.
Hari imbogamizi wigeze uhura nazo nk'umushoferi utwaye abagenzi ukumva bazanye ibintu bishobora kuba byasubiza Ndi Umunyarwanda inyuma nk'uko ubutegetsi buvuga buti buraharanira ko itasubira inyuma?
Aho ngaho urabona ko njyewe natangiye mu ma transport kera muri 1998 nari umwana mutoya, ntasubiye ku impamvu nagize nagiye muri iyo transport. Nuvuga ko mbereho Ndi Umunyarwanda yari taranabaho, urabona nko muri 1998 ntangiye nibwo u Rwanda rwa ibintu bya genocide yakorewe Abatutsi yari kimara kuba, byagiye bigaragaraho icyo gihe cyane, ukabona mu bagenzi n'umuntu akarekura igitutsi akagituka nk'umuntu ngo weho wa mutu we wowe usa nabatwa wowe cyangwa kumva umuntu amutotejwe n'undi ati nubundi ukoresha uko kumva ko abantu bagifitemo kwa kwiyumvamo ko indeshyo imiterere y'umuntu bigaragaza amoko yari yanditse mu marangamuntu byari biriho cyane bika icyo gihe muri za 1998 ubwo narindimo nandi umunyarwanda itaratangira ariko ndashima cyane cyane abayobozi bagiye biyumvika batanga ibiganiro bitandukanye na mbere yuko ndi umunyarwanda iki iba babuza abantu guhishyiraho ivangura n'amacakubiri kuko icyo gihe ni ibintu byagendaga bigaragara ko mu bye bikiri mu mitima y'abantu bitarabavamo
mu bihe bya vuba byo ntabyo urabona
mu bihe bya vuba
wenda nk'imyaka ibiri ishize cyangwa umwaka utwaye imodoka ukumva ibyo birazamutse
urebye ntabyo ahantu wenda ushobora nko kubise nko ushobora nko kubisanga nabyo urabona ko dutaha nka inshuro tuba tugenda tubonana n'abantu benshi batandukanye sibyo ari abo twatwaye n'abo wenda twasanze mu nzira inshuro nyinshi mu basinzi bo ku muhanda niho wenda wumvaga ko umuntu ashobora gusinda kubera ubusinzi bwe akaba yatuka nka mugenzi we ku byerekeranye n'amoko ariko nabyo ntago biri henshi usanga ari nko mu tubari tw'utujagari ahantu hari abasinzi benshi ushobora kumva bivuga ariko nko mu modoka yacu ntabyo rwose
nka kubaza ikibazo nti bibayeho utwaye imodoka ukumva babiri barashyamiranye bakomoza ku moko bimeze gutyo ubyitwara mute
uretse nanjye ubwanjye wagira icyo ko mbyitwaramo n'abagenzi ubwabo ubu ngubu basobanukiwe ko nta moko ari mu gihugu cy'u Rwanda icyo cyo barakizi noneho unanabizanye wasa nkaho rwose wivugana ntawagusubira usibye nuko n'inzego za leta ubwazo zishobora kugufata nk'ubu ngubu twe dutwara transiporo ntago mu bagenzi dutwara ntago ushobora gutwara abantu 30 bagiye ku kazi ngo wibwire neza yuko nta rwego rwa leta rurimo rushinzwe umutekano usibye n'ushobora kugira discipline nkeya akabivuga akaba yafatwa agafungwa akabibazwa akabijya mu nkiko mu by'ukuri n'uwabivuga yasa n'ahabwira ntawabwira
ejo hazaza h'u Rwanda mukabona mute
ejo hazaza h'u Rwanda ruzira amoko haba heza bitewe n'ishyaka no gukunda igihugu niba umuntu yavugaga ngo ndi ubwoko runaka wese ndi umutwa akajya kubumba inkono akumva ko umwuga w'iwabo cyangwa ubwoko bwaro kubumba inkono undi akaba yumvaga ngo ndengo ndi umuhutu wenda ati ndi umucakara undi akumva ko ngo ndi umututsi ngo ndi umworozi ibyo bintu bikaba bivuye mu mitwe y'abantu bishatse kuvuga ko n'uwitaga umubumbyi sibyo agiye gukora atisubije inyuma mu mateka kuko amateka y'icyamujyana gariya cyavuyeho aziteza imbere afite urukundo rw'igihugu cye afite urukundo rw'akazi ke yikure muri kimwe cyamusubizaga inyuma kuko biriya bintu byagiye bituma amatsinda y'abantu bamwe yiha akato kazarangira gutera imbere bibe muri rusange nk'umunyarwanda umwana ajye mu ishuri yige atisubije inyuma biragaragara ko hari abana benshi bavaga mu matsinda runaka batigaga bitewe n'amikoro y'iwabo bitewe n'uko adafite ubwo bushobozi sibyo ariko ubu ngubu bigaragara ko icyo kintu niba kivuyeho ubushobozi bw'umuntu ubwenge bw'umuntu buzajya bukoreshwa nta kintu kimwe kibusubije inyuma
ndagushimye ku kiganiro ha Radio Ijwi rya Amerika
murakoze cyane
Narayendose narose kandi nkabyizuze narose igihugu cy'ubwivugurure narose u Rwanda rw'ubworoherane zuba ry'amahoro watumurikiye Rwanda rwiza Rwanda
ore onda rwiza bakanyarwanda ore
vuye kuri uyu mushoferi sinahagarariye aho nakomereje ku wundi muturage nawe wemeza ko yaje mu biganiro akeneye kugira ijya sobanukirwa ntahahuriye n'amakoperative atwara abagenzi nawe yatangiye nyemerera ko byamunyuze
ikiganiro cyiza kuba nkanjye hari ibintu nungukiyemo ntari nsobanukiwe mwe nkabana ari mbiza ariko cyane cyane nkarashya mu bivango ndu munyarwanda isobanura iki nakira kintu uvuga ngo
nubwo akangaye wari wumvise ijambo ndu munyarwanda
mu jambo ndu munyarwanda ryumvaga kuri radio hanu abari ibiganiro ariko hanga nibwo nsobanukiwe neza nyirizina kubyo nanyuma yambazaga ati ndu munyarwanda ni iki nkaba wenda najijinganya ariko tubanje ko ndu munyarwanda ari ingabo n'so ari n'urukingo cyane cyane urukingo kuko ni ikintu umuntu akushyamo kikujyamo kugira ngo utaba warwara ntanga ndakeka mbigisobanuriye abantu nkabiganiriza abandi nabo bakumva ko ari byo ku buryo ibyabaye utakuzongera kuba cyatumye tujye bigera no muri genocide yakorewe abatutsi
genocide yabaye ufite imyaka ingahe
genocide yabaye mfite imyaka 7 gusa nabonaga abantu bagenda bambaye ibintu bitwaje ibintu by'ibihiri ninduru ku musozi gusa uri kubona ari nkiri umwana muto ntabwo nashobora ngo ngende nkurikire gusa ariko nyuma ujya kumva kwa kanaka bahisha umuntu kwa kanaka mututse utu yarabamwishe ariko ndakeka kugeza ubu ngaho tugeze ubu iri jambo ndi umunyarwanda nkurikije nkanjye uko ngano ndumva ebantu turi kujya ahantu heza tujye maje kugera ahantu heza
umusanzu wawe ni ubuhe aho ngaho
umusanzu wanjye ni uko nabwira abagenzi banjye cyangwa se abana nzabyara ko nkababwira ijambo ndi umunyarwanda cyane cyane bambasha kumva ati ndi umunyarwanda nkajya ndarivuga nkabakambaza bati kubera icyo urivuga nkabasobanurira bitewe ku mateka mabi y'abaranze u Rwanda kugeza n'iryo jambo ndi umunyarwanda riza aho twavuye tukazamuka ku mateka ya kera ku bami tukagenda tukagera kuri genocide yakorewe abatutsi tukazamuka no nahanga leta y'u Rwanda igeze nkajya ndabisobanurira abana cyangwa se abari hasi yanjye ndetse nkanaganiriza n'urungano udashobora kubyumva
bimwe mu bigenda bivugwa bikibangamiye ubumwe n'ubwiyunge hari icyo uba warigeze uhura nacyo mu buzima bwawe umuntu akakureba akavuga ati naka ni naka sinshaka kwicarana nawe waduhubwa ubuhamya niba byarabaye
icyo cyakunze kubaho cyane cyane hari nk'umuhungu twakunda gusangira papa we yakoze genocide ariko yatinyaga kugenda ngo agere ahantu abandi bantu bari cyane cyane nka buno twaga turi ahantu turi gukina n'umupira ukabona yiheje cyane ubi nkabona biterwa no kubera ko ise yakoze genocide bikaba byaratumye we ahorana ni nk'ikintu ku mutima gitusha gutuma atisandura mu bandi bityo rero no mu biganiro naganira n'abantu cyangwa babwiye iki ndi umunyarwanda byatumye na wa wundi wagameze gutya afite ipfunwe mbese muri make yibona ko ari umunyarwanda akisanzura
ikiganiro nagisoreje kuri bwana Fidel Ndayisaba umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'umwe n'ubwiyunge yongera gusobanura impamvu z'ibi biganiro bya ndi umunyarwanda nyuma y'imyaka 24 u Rwanda rwibohoye
ikiganiro cya ndi umunyarwanda ni urubuga rwiza rudufasha guca imigozi guca icyaba kiziritse abanyarwanda ku macakubiri byaba kwironda gushingiye ku moko yacengejwe mu banyarwanda n'ibindi byose bishobora kuba byatanye abanyarwanda ikindi kandi ndi umunyarwanda ni igisubizo kuko iradufasha komora abatewe ibikomere n'amacakubiri na genocide yakorewe abatutsi nk'uko babigaragazaga mu byo bagendaga bavuga mu kiganiro batewe ipfunwe abatewe agahinda na genocide yakorewe abatutsi n'amacakubiri igihe kirekire ndi umunyarwanda rero ni igisubizo nk'umuti tugomba guhora buri gihe tuwufata si umuti dufata uyu munsi ngo tuvuge ngo turarangije ndi umunyarwanda igomba kuba ubuzima bwacu bikagaragarira no mu myitwarire yacu tukagira imyitwarire ikomoka kuri ndi umunyarwanda igaragarira mu mibanire yacu igaragarira mu kwiyumvanamo nk'abavandimwe abanyarwanda mu gushyira imbere isano iduhuza mu guterwa ishema no kuba abanyarwanda kurusha ibindi ibyo ari byo byose kandi bikadufasha gukomera ku gihango dufitanye tudakwiriye gutatira nk'abanyarwanda hagati yacu twebwe abanyarwanda nk'abavandimwe n'igihango dufitanye n'u Rwanda nk'igobye duhetse nk'abantu bahura n'abantu benshi icya mbere tubategerejeho yuko mbere na mbere ubwabo bafashwa bagahagarara ahakwiriye bagahagarara neza muri ndi umunyarwanda bagaterwa ishema no kuba abanyarwanda bakirinda amacakubiri maze kuko banagendana n'abantu benshi batwara abantu benshi bagashobora gufasha abandi umuntu afashwa n'uwifashije bagashobora kwifasha bakagera heza kugira ngo mubo bahura nabo mubo bagendana bagenda baganira nabo babafashe gutera imbere gukuza ubunyarwanda bugasumba ibindi byose abantu bashobora kwibonamo gukuza ubunyarwanda bikavura abanyarwanda ibikomere twasigiwe n'amateka mabi umusaruro urashimishije umusaruro tubona wa mbere ni intambwe zigenda ziterwa mu bumwe bw'abanyarwanda ni intambwe zigenda ziterwa mu gusubiza agaciro ubunyarwanda ni intambwe zigenda ziterwa mu guheshwa ishema no kuba umunyarwanda kuruta ibindi byari byose ibyo ari byose ubu aho utambutse ubajije umunyarwanda ikimuteye ishema muri iki gihe atewe ishema no kuba ari umunyarwanda kandi ibyo binagaragarira nanone mu mbaraga bigenda biduha ibyo tugenda tugeraho mu iterambere ni imbaraga tugenda duhabwa no kuba abanyarwanda bashyize hamwe abanyarwanda bunze ubumwe abanyarwanda bumva ko basangiye igihugu kandi tugomba gufatanya kucyubaka
ikibazo cy'amatsiko duherutse kuba turi mu modoka hari no mu gihe cyo kwibuka jenoside ku nshuro 24 umuntu yinjira mu modoka ari umugenzi ageze mu modoka atangira kuvuga ati dore bya bihutu dore ukuntu byari bimeze aho ngaho bibaye umushoferi abyitwara amate
umushoferi niba uwo muntu amutwaye mu modoka uretse n'umushoferi n'abandi bari muri iyo modoka birumvikana ko umuntu akwiriye gufashwa bakwiriye kumufasha uwo muntu icya mbere aratukana icya kabiri nta kinyabupfura icya gatatu ntaratera intambwe ishimishije muri ndi umunyarwanda uwo rero ni uwo gufashwa uwateye intambwe akamufasha nawe agatera intambwe akajya mbere
hari imibare mugaragaza y'uburyo abanyarwanda babanye 97% batewe ishema no kwitwa abanyarwanda ariko mukagaragaza iyindi hafi 25% bakibona mu ndorerwamo yamo ibyo ngibyo mubona wenda intego ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge bizaba 100% nka ryari uko mubibona
n'urugendo kandi n'uguhozaho kuba hakiri ibisigisigi by'abakirebera mu ndorerwamo z'amoko nyuma y'imyaka 24 n'u Rwanda rubohowe ibyo ni ikibazo kigihari ariko kandi nanone abantu ntibahuza intege abantu ntibahuza imbaraga abantu ntibakirira rimwe ni urugendo icyo twashishikariza abanyarwanda ni uko abamaze gutera intambwe bafasha abandi ntihagire uwo dusiga intego rero ni uko nta munyarwanda ukwiriye guheranwa n'ibisigisigi byo kwirebera mu ndorerwamo z'amoko guherana n'ibisigisigi by'urwango guherana n'ibisigisigi byo kwironda ahubwo buri wese tumuhamagara buri wese ufite intege nkeya nawe tukamusindagiza tukajyana
harakoze bwana Fidel Ndayisaba wo muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ku musozo nababwira ko ibiganiro nk'ibi bitsimbataza ubumwe n'ubwiyunge kuri ndi umunyarwanda ubutegetsi bw'amakoperative atwara abagenzi mu modoka butangaza ko bizakomereza n'ahandi hirya no hino mu gihugu shimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro ntirengagije namwe mwagikurikiye mbararikiye gukomeza kunogerwa na gahunda z'ijwi rya Amerika mwari na Eric Bagira ubusa naho utaha
turagushimiye Eric Bagira ubusa dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo.